praise and thanks be unto the Lord.
Ndumiso nombulelo kuyo inkosi. Kuba sele sibuvu bukhona bakhe. Mbhalo weculo uyacula uthi uYesu engekho kufutshane inhliziyo yami iba buhlungu. Xa uYesu engekho kufutshane lonke uvuyo intlungu ekrakra nje. Kuba inkosi ayikho, kuba yena akasikeleli. Kwaye ngenyaniso siyazi ukuba unathi. Ngoko kwaye uvuyo lwasemhlabeni intlungu embileyo. Yanguthixwa ngaba nathi kuba sithi sibe ngabasikelelekileyo benkosi. Njengokuba watshoyo uThixo kuAbraham, kuba ndiya kukusikelela, wena uya kuba yintsikelelo. Xa le ndumiso yafundwayo ukuba kukho mntu ulilungisa phambi kothixo, ndiye ndabona ibhlorho ebhekisela umnqophiso omtsha. Ndacinga kuba seRoma isahluko sesithathu apho kubhaliweyo ukuba sigwetyelwe ngokholo. Sasingacocekanga, sasingafanelanga, sikude kuThixo, kodwa sithe sasondezwa. Ndingathanda ukuba phamba ndenze izaziso ezithile. Thanda uba kuqala ndifunde eli lizwi kwabaseRoma isahluko sesithathu qolwamashumi amabini ananye. Ngoku ke kubonakalisiwe ubulungisa bukaThixo kungekho mthetho, kungqinelwa nguwo umthetho nabaprofeti. Ubulungisa ke bukaThixo, hayi ubulungisa babantu, kodwa ubulungisa bukaThixo ubulungisa ke bukaThixo obungokukholwa kuYesu Kristu bube bobabo bonke, buphezu kwabo bonke abakholwayo. Ubulungisa bukaThixo bunoqhagamshelwano olunguYesu Kristu. Nabani ofuna ubulungisa bukaThixo kungekho ukugwetyelwa kokholo kuYesu Kristu, ubufuna ngokulambathayo kuKristu kuphela, lufumaneka kuKristu kuphela ugwetyelo lwethu. Kutsho ke ngokholo siyalunikwa emva kokube yile ntetho umqolo wamashumi amabini anesithathu, kuba akukho kwahluka, kuba bonile bonke basilelela eluzukweni lukaThixo. Emva koko kufika intetho emnandi ethi sigwetyelwe begwetyelwe ngesisa lubabalo lwakhe, ngako ukukhululwa ngentlawulelo ekuKristu Yesu. Le ivangeli, libonge igama lenkosi. Kwaye yaqhubeka athe uThixo wamisa ukuba abe sisicamakushelo ngegazi lakhe ngako ukukholwa, ukuze bubonakaliswe ubulungisa bakhe ngenxa yokuyekelelwa kwezono ezibe zenziwe ngenxa engaphambili ekunyamezeleni kukaThixo. Ngokuqhubeka ke ngokunjalo, ngoku ibikum le ncinga ukuba thina njengabangengomalungisa sahluliwe nje kuThixo, abantu ebebezalelwe esonweni beza kuthi, kodwa kuba inkosi yeza kweli hlabathi izokufuna ize isindise okwakulahlekile, uba isibuyise kwakhona kwinqanaba lethu elingcwele. Nabani na okholwayo kuYesu Kristu uyamkholwa uThixo, uyakholwa oko uThixo alikwenzileyo kuKristu. Hayi kuphela elizwi lithi ukholo lelona libalulekileyo, kodwa intetho ethi ukholo kuYesu Kristu ngoko kumele kube lolo hlobo. Mna nje ndiyinxalenye yabo bantu abangavuya ngenhliziyo yonke xa uThixo esikela abanye ebasebenzisa. Soloko ndikuthetha kulapho kuphela xa uMshumayeli evuya, xa uThixo esikelela esebenzisa abanye, ngokuya ixesha liyafika ukuba asikelele ke asetyenziswe nguThixo. Soloko kusekhona ukhwelo nolunya entliziyweni yomntu ngokuThixo akekho phayana nakanye. Ingabe uyaqonda oku? Sixelile oku kwa izolo kuntshumayelo uba iNkosi funa ukuhlala ngaphakathi kwethu. Siyaba yitempile yeNkosi ukuze akwazi ukuhlala ngaphakathi kuthi, asebenze ngathi. Xa mna ngeli xesha ndibonile ndava uMzana uBranham uvuyo lwalulukhulu kakhulu ngathi zakwenzeka nje kubomi bam, kwaye kuye kwabe kungenakubambeka nakanye uba lo mprofeti kwimpuma Jamani athi ndiye ndathenga isibhamu esibulala ngobukhali azawuthi abulale uWilliam Branham xa kufika ixesha. Yintoni ezise ukujikeleza kuloo nto efike entlokweni yaloo mntu? Kodwa ukuba andinazinwele ezinkulu ngoko ke kum ishiyekile olo hlobo akho ndijikelezayo. Thina siyavuya kakhulu enkosini ukuba ngamelanga sijongane nokuhlaselo kunjalo. Abantu bahlwembuzekileyo nje kubi ke kubo, singathini okanye senzeni? Ngoku ndinenjongo ukuba abantu abangekho lapha kuphela nje kwingaphakathi kukhona umyalelo wa uMzana uBranham awawunikwayo, kwaye ngathandi uba gcinise apha nje ngenxa yeleta yamajikelezayo. Abanye banganemvakalelo yoba ndifuna ukukhalimela okanye ndifuna ukumlungisa. Kokubini oko akukho, mna kuphela nje ngokuba uWilliam Branham bamenze uYesu Kristu, bamenze ilizwe labanyama, bamenze uThixo nezinye izinto. Kwesi sathu ke ndithe ngokuqaphela ngesazela esihle kwamele ndibhale ngendlela endibhale ngayo, kwaye ndiyathemba kuye kwacaca ngokwanelo leyo kumntu wonke. Kwenye icala ke kwesinye isandla ulungiselelo olungenokonakala ngesithilelo esingcwele njengomprofethi, nakwesinye isandla wayengumntu nje engumShumayeli owazisa ilizwi. Ngokunjalo naye kwakumele akhule, kwaye wayenokuzisa izinto kuphela ngendlela ezazithiliweyo kuye nguThixo. Abaprofethi nabo kunjalo nje baxhomeke kuloo nto, kuloo nto uThixo ababonisa yona ayityhilileyo kubo. Ukubo kuba kumalunga nobizo lungcwele, ngoko ndima nako kude kube sekupheleni okukhanya ubuphezu kwentloko kaMzana uBranham bujinga phezu kwakhe malunga neeyure ezintathu emva kokuzalwa kwakhe egumbini kweli wayekulo. Umama kunye notata nabantu wayephayana bakubona okukhanya ngamehlo aba basemhlabeni, babuza kuloo yure inye uba ingaba ithetha ukuthini na yonke le nto. Okukhanya kuvela ngalo lonke ixesha yintsika yomlilo eyayikhapha abantu bakwaSirayeli, intsika yomlilo enye eyathetha noMoses ukukhanya okunye okwabonakala kuSawuli kwindlela eya eDamasko. Nkosi yathetha kunye naye, ithetha naye koku kukhanya ithi, Sawule, Sawule, unditshutshiselani na? Xa uyibonile ifilimu kakhulu ke abathandekayo bethu abongezelweyo ngokutsha baserussia, bahlobo bethu baseroma Na pina apo banintsi baza bevela khona uthikwanisikele nonke basangena nangoku. Siyavuya ngako oko kuba ibhoda zivulekile. Kwaye siyanibonisa le filimu kwaye umzana uBranham uthi ngoku ukukhanya kuphezu kwalo nalowa umfazi, phezu kwale naleya indoda, ukukhanya okunye okwehlayo emihlanganweni. Xa umzana uBranham wayethandazela abagulayo kwaye isithunywa senkosi sama ecaleni kwakhe, yonke into eyatyhilwayo yayizipesenti ezilikhulu. Ndifuna nje ukuba bonke abantu bazi ngonaphakade ukuba ndima noThixo kunye nabo uThixo ababizileyo wabathuma. Enye into ngulo mfanekiso apha kwaye namhla ndize neLife magazine ngenjongo ukongezwa kweMelika phayana eRockefeller kuRockefeller nonkosikazi wakhe kubonisiwe apha kuphepha lokuqala. Kodwa apha kukhanya okunye, umfanekiso wathathwa kumlinganiso ukuba kude kwiikilomitha ezingama-325. Apha nina ningaphambili niyakubona ngcono apha, nabani omka kwesisi sakhiwo udinga nje ujonge ichimni pha uzakubona. Uyabona buso enkosi ngocacileyo kuko yayilamini ngomhla wa-28 kwinyanga yomdumba ngonyaka wewaka elinama963 xa okukhanya kwehlayo kunye nenkosi pha kwelalifu ilifu lokukhanya. Apho umzana uBranham waxelwa kakuhle kwathiwa kwabe kujikeleze izithunywa ezisixhenxe phayana phayana zinokukhanya okungathi yipiramidi. Umzana uBranham waxela uba makabuyela eJeffersonville ngoba ixesha lizawufika apho kumele kuvula amatywili. Ndiyakungqina oku ngenyaniso nantliziyo yam phambi koThixo nakunonke ninabantu nikuvayo oku kuba ndime apha ndinomyalelo ongcwele ukuba endibiziweyo ukuba ndikuvakalisa oku kude kube sekupheleni okuThixo akutyhilileyo. Msebenzi wam ke ngokunjalo ukuba ndibeke zonke izinto ngokweBhayibhile. Shumayele kuphela oko ndishumayele eBhayibhileni, yonke enye into ke ndiyiyekela kuThixo. Ndizise omnye umfanekiso mhlawumbi abambalwa kuni banawukubona. Indoda yoshishino isigidigidi eziphindene kubini ekuthiwa nguAgenbright, ongokunjalo ndimazi kakuhle ebusweni, othe wandikhapha othe wakhapha umzana uBranham amatyela amaninzi. Wenza imifanekiso emithu emibini, esinye ekuqaleni komnye umhlangano apho umzana uBranham apho usepulpitini eqongeni apho kuvela omnye umfanekiso apho wathandazayo ngesaquphe ngoku ubukhona bukaThixo bulapha. Yonke indawo engqungileyo phaa esibingelweni yagqojozelwa ngulaa mlilo, yathathwa ngekamera ngokufoto nangokurekhodwa phaa kulaa foto. Thixo nguThixo, uyazityhila. UThixo ophilayo angabonakala kwintsika yomlilo, angabonakala kwintsika yelifu, angazityhila ngendlela athanda ngayo. Uyangqina ukuba uya kuzityhila. Oku kubonakalisa umzana uBranham kuwo konke abanye abavangeli abuThixo angazityhilanga kubo ngendlela engummangaliso lolwa hlobo. Asenzi apha ukufanisa okukhulu, ngokunjalo asibeki ldidi lwabakhulu okanye lwabancinci, kodwa ndifuna uba yinxalenye yento uThixo ayenzayo kwixesha lam, hayi kuba ndibe yinxalenye yento umvangeli omkhulu ayenzayo, kodwa ndibe yinxalenye yento uThixo ayenzayo kwimihla yethu. Abo ke bafumana izinto ezinzima uba baziqonde kwiintshumayelo zikamzana uBranham, mandikuxelele nje kucace kakuhle kakuhle, akukho nto ekunzima ukuba iqondwe phayana. Ukuba ibingakhutshwa ngemxholweni ngabantu ekuthiwa ziingcali neengcaphephe, Ngoko ke ngolo hlobo yenziwe kwanzima uba iqondwe. Ukuba umntu uyafunda ashiye iintshumayelo zikulamxholo zikuwo yonke into kuyacaca. Kodwa bandithatha izinto ndizikhuphe emxholweni ngoko ayiseyo nto epheleleyo ngoko kuye kube nzima ukuyiqonda. Ngokunjalo izinto ezinjalo akumelanga zifumaneke. Ndiyacela ke ufunde incwadi yesibini kuPetros isahluko sesithathu umqolo weshumi elinesine uya kwishumi elinesibhozo. PawuPetros uyabhala ukuba kwiileta zikapawulos ezinye izinto kunzima uba ziqonde, mhlawumbi ndinifundele ukuze nazi ukuba kubhaliwe ngamadoda kwathixo amkela izinto ngesithileyo. Nabani ongenaso isithileyo kuye kunzima ukuba ziqiqeke. Nathi zange siqonde yonke into ngokuzisuka nje zaye zicaca ngokucaca. Saye sifumana ulwazi phezu kolwazi. Ndiyafunda incwadi yesibini kaPetros isahluko sesithathu umqolo weshumi elinesithandathu. Njengokuba nasezincwadini zakhe zonke ethetha kuzo ngezo ndawo ekukhoyo kuzo zithile siqiqe kanzima abathi abangafundileyo nabangazimasekileyo bazigqwethele kokwabo ukutshabalala njengokuba bezenje njalo nezinye izibhalo.
In the days of the apostles, and today it's the same. And whoever reads the first church age message,
oku kwakusele kulolu hlobo kumihla abapostile kwaye namhla kuyafana. Nabani ofunda isigaba sokuqala somyalezo uzawufumana ingcinga eveliswayo phayana nakwibandla isigaba sase-Efese. Ufumana awu bathi bangabapostile kanti ubafumana bengamaxoki yayingabantu nje ababenxibe umfanekiso obupostile. Kodwa yaqhubeka apho ululeko lubhekiselwe kuthi ukutsho umqolo weshumi nesixhenxe neshumi nesibhozo. Ninangoko zintanda nizazi nje ngenxa engaphambili ezo zinto sigcineni okwenu ukuze ningathi nikhukuliswe lulahlekiso lwabangenamiselo niphalale kokukokwenu
kuqiqa.
Bakhona abantu abakhokhelweyo balahleka baze balahlekisa nabanye ngokubakhokhela. Sukhokhelwa ulahleke kodwa zingisa. Suphetshethwa ngapha nangapha iyo yonke imfundiso yomoya. Kodwa zingisa ukuhlala kwilizwi likaThixo elingenampazamo. Andicinga malunga naxa ndanikwelaa xesha ndiseYerusalem kwakusele kukho amadoda angamashumi amabini ananye kwizizwe ezahlukileyo abathi ngokwabo thina singamangqina amabini mntu ngamnye kubo wayefuna ukuba lelinye lamangqina amabini aza kuza. Kwaye ndiyaqinisekisa ukuba bonke bolishumi amabini ananye kwangekho namnye kubo. Ayilo bango zingcinga ngoko emva koko kuze imimoya exokayo ephembelela abantu bacinga uba ngabo kuphela ngulowo uThixo amisele oko iya kuba nguye kwaye akayikuvuthelelakho ixilongo. Uzawulinda ade uThixo amngqinele. Sekunjalo kuyawuba nguMoses noEliya. Ngoku akho namnye kwiintlanga ezingolukanga ekumele uba enze ingcinga yakhe ngako oko ukuba uzawubamna nomyalelo kaSerayile noba ingayintoni naloo nto. Okokunye kubhekiselene kwabafundele iBhayibhile bomyalezo wexesha lesiphelo. bangapha abazifumana befuna ukuba yilandoda umzana uBranham wathetha ngayo uba izoza lo wondlala iqonga kuye ukuba inguye. Ngaba umzana uBranham zange athethe ngokuthobeka kwakho owakunikwa nguThixo pha, wathetha ngobuso bolungiselo lwakhe. Emva koko wathetha ngobunye ubuso, kwaye ndiyaxela kunjalo uba kutheni wathetha kuqala kokokuqala nokwesibini nodonso lwesithathu, waze wendlala ke ngoku eqongeni okokuqala kumjikelo wesibini, kwityeli lesibini, utyeli lesithathu, umjikelo wesithathu. Njengoku kaPawulos ngokunjalo uBranham yayindoda ethobekileyo yakwaThixo, zangathi iyakuba ndim ngokwenza into. UPawulos uthi ncwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko seshumi elinanye uthi, ndazi umntu owanyuselwa kwizulu lwesithathu iparadisi, akathi ndiyayindim ke loo ndoda ekwenzeka oku kuyo. Amadoda enyaniso akwaThixo ashiyeka ngasemva, anika uThixo uzuko, kwaye wenja njalo ke umzana uBranham. Sekunjalo ke xa ufunda intshumayelo nje kakuhle, naxa uzazi izibhalo ezingcwele ngokuxokisekileyo, ngoku uthetha kuphela ngezithunywa ezisixhenxe. Isithilelo sahluko sokuqala, umqolo wamashumi amabini, ndiyanifundela. Isithilelo isahluko sokuqala, umqolo wamashumi amabini, abo bhalwe ngokucacileyo. Impihlakalo yenkwenkwezi ezisixhenxe ozibonileyo esandleni sami sokunene neziphatho zesibane zosixhenxe zegolide yile: iinkwenkwezi ezo zisixhenxe zizithunywa zawo amabandla asixhenxe, neziphatho ezo zisixhenxe ozibonileyo ngamabandla osixhenxe.
Of an eighth angel, and I have said it already in the year 68, when the first.
Kubalwe pina, ticho na kuinda o enye, malunga nesithunywa esisesibhozo. Kwebesele njilo kunyaka we shumi nesithandathu anesibhozo xa iingcali zokuqala zafika kumjikelo wazo. Izithunywa ezisixhenxe neziphatho ezisixhenxe zisesandleni zenkosi, ukuba kuvela eyesibhozo emboneni, ngokumele sibuze uba uvela kwesikabani isandla. Esandleni senkosi kwakukho ezisixhenxe kuphela, okanye ndifunde kakuhle? Ewe, ndifunde kakuhle. Sixhenxe, inani. Inani logqibelelo lungcwele nophumeleliso, amabandla asixhenxe, imiyalezo esixhenxe, gxebe abathunywa esixhenxe. Siyakhola umzana uBranham yayingumthunywa wesixhenxe, kwaye kuyi kubakho wesibhozo. Kuyawubakho kuphela amadoda kwaThixo ashumayela kuthi ilizwi elashiywayo lathilwa kuthi, kwaze kwakhutshwa ukutya okokomoya kwagqithiselwa ebantwini bakaThixo imana efihlakeleyo eyathilwayo. Enye into ayizuphila kuko oku, singafunda izibhalo ezininzi kodwa ayingomxholo wethu lo kule ntsini. Bendifuna nje kuthethwe ukuze bonke, kwaye kuze kuviwe kwihlabathi lonke, uba wonke umntu akwazi uba umephi kunye noThixo noluntu, uba mna ndimephi na. Mna ndingomprofethi, andisosithunywa sesibhozo, kodwa ndingulo inkosi imfumeneyo, kwaye bendingakhangeli kodwa iqashiso liwe kum uba ndilishumayele ilizwi lenkosi, kwaye oku ndikushumayele kulo lonke ihlabathi. Ngoko ke yangenkosi ingasikela ilizwi layo elimangalisayo kuthi sonke, ibe nathi sonke zintanda, ukuze thina siphile siphila kumihla yokugqibela siyakubona siyakuva imihla yemihla unyeliso ukuba khona kumele kube khona abantu abangaziyo ukuba ngoku siphila kumihla yokugqibela ngokufunda nje iphephandaba anali ixesha loba ndikufunde ndiyakwenza njengamanye amaxesha umzana ukupha phambi baqala inkonzo unike nje iphephandaba nje elivele alsas mamela ke into apha ubhishophu waseromini ayibhalileyo ndibhale phantsi nje iintethe ezimbini ngesijamani zingekho izitabane umntu akanawungena ebukumkanini bukathixo izitabane zihamba phambi kwethu zingena phambi kwethu ziqale zingene kunathi ebukumkanini bukathixo umzana urusi uthi bekubhaliwe nakwawethu amaphephandaba hayi ke inkosi yethu yathini yathi ngemihla yokubuya konyana womntu kuzawufana njengoba kunjalo yemihla yaseSodoma pha abantu kwingubo yeofisi batshatisa amadoda amabini wayivile loo nto hayi kuphela ngoku bawutshatisa nabafazi ababini kwakusele kwenziwe utsho umzana usmith nam ke ndinayo imfundo ethile siphila kweliphi ixesha ndiyakubusa kanye nje ngokuba yayitshile inkosi Sodom kwakhona nje ubutabane ngoku khona nokunye zakufundela kwabaseroma isahluko sokuqala uthixo ophilayo uthixo ko kwiindawo zonke wacinga kuwo konke apha kubhaliwe kwabaseroma isahluko sokuqala qolwa amashumi amabini anesithandathu
And likewise, also the men.
Ngenxa yoko uThixo wabanikela ekuthabathekeni okulihlazo kuba namankazana abo umsebenzi wasemvelweni awananisela okuncamnye nemvelo. Kwazokunjalo ke namadoda ewushiya umsebenzi wenkazana wasemvelweni avutha ngokukhanukana kwawo amadoda esenza kumadoda kuzintloni ezamkelela umbuyekezo. wokulahleka kwawo abemelwe ke nguwo ngokunjalo yindlela ekubhalwe ngayo elizwini likaThixo baye bakhona abantu abangafuni ukholwa uba ilizwi likaThixo lithetha inyaniso siyakubona thina kuyo yonke indawo kuyazaliseka emhlabeni nangokomoya kwisopolitiki kuyo yonke indlela yonke indawo siyabona silibona ilizwi likathixo lizaliseka kwimihla yasesodom yayilixesha apho inkosi yazityhila kuabraham izithunywa ezimbini zayo esodom kwaye la masodomite ayingenawo nje ayingenambeko nje nalapha kokukuvelelwa kukhulu babefuna nje ukuwathatha la madoda amabini wathini Lord wathi ndininika intombi yam engazange ilale na ndoda thathani yena nenze kuye le nto niyifunayo bathi bona hayi sifuna la madoda amabini agqothekile gcwele ezidumuni yayingamadoda kwathixo kwaye ungayifunda loo nto athi mhlawumbi babe mhlawumbi benabafazi abanintsi kodwa benza okubi indoda kwenye indoda yinto egqwethekileyo le evela kusathane mele kungabikho ntu oyama kuloo nto yanga angahlangulwa ngomthandazo phantsi kwegunya elingcwele nonke niyazi kubantu bayakwazi ukugcwala ziidimoni xa sifunda kwabagwebi isahluko sesibhozo qolwa amashumi mane hayi uGideoni wayenoonyana abangamashumi asixhenxe akubalwanga ke ezintombi khona amadoda ayisenza into eyayingamkholisi uThixo okanye awayengavumelani nayo ngokupheleleyo kodwa oko kwenzeka apha kweli xesha lokugqibela kuhamba ngaphaya kumlinganiselo akukho kumoyika uThixo phakathi kwabantu. Ngoko ke iNkosi ingasinika thina njengabantu bayo babalo ukuba sizibaleke zonke izinto ezizawuza phezu kombuso bomhlaba, kwaye yazi nabani ofunda incwadi yesithilelo ngokuqaphela nje uzawufumanisa ukuba ayingabo kuphela ukumkani bomhlaba, kodwa siziphatha mandla selihlabathi. Kubhaliwe iBhayibhileni uba khona ozayo namhla endaweni ethile athi ohloniphekileyo ubanibani ungakuva oko. Ngelinye ixesha ndandinentetho eVienna, le ndoda phaa inendlu entle wandibiza okunjalo ngesihloko, kwaye ewe ke kwafika ukuwa kwamanzi emlonyeni wam. Kwakumele ndimlungise phaa kulaa ndawo. Wayesazi ukuba yintetho yenkolo le ngesaquphe. Ile nduza iAustria igcwele zizihloko ezithile. Reverend ubani ohloniphekileyo ubani, kuye ndamxelele kuloo ndawo. Apha kubhaliwe kwisahluko sesithandathu, kutsho ke ngokuqhagamshelana netywina lesithandathu xa kwenkwezi ziya kuwe ezulwini, namandla ezulu yakushukunyiswa. Ngokunjalo itapu umqolo weshumi nesihlanu sityhilelo, isahluko sesithandathu umqolo weshumi nesihlanu. Thibathe kumkani bomhlaba namanene nezityebi nabathetheliwaka namabandla nabanamandla namakhoboka onke nabakhululekileyo bonke bazifihla emiqolombeni nasemaweni entaba, bathi kwiintaba nakumawa, siweleni nisifihle ebusweni balo uhleli phezu kwetrone nasengqumbeni yemvana. Ngokuba ufikile umhla omkhulu wengqumbo yayo, kuba na ke onako ukuma. Ngaloo mini osopolitika abakhulu abasayi kujonga iziphathamandla zebandla. Iziphathamandla zebandla zisayi kwamkela osopolitiki kokubini. Ngaloo mini inqumbo kaThixo izawuhla phezu kwawo bonke abangazange bayikholwe ivangeli. Ngoko ke kubhaliwe ukuba sawubalele ekutheni sifanele ukuba sizibaleke zonke izinto, into eza kuza phezu kobuso bomhlaba, sime phambi konyana umntu. Ndiyacela ungaziqumbisi iziphathamandla zebandla, ungacinga uba obanika imbeko kakhulu. Yinto yexeshana le. Ngokukhawuleza akho nto izawuviwa ibonwe ngabo nakanye. Yure isondele apho onke amadolo ezawuguqa, apho zonke iilwimi zizawungqina uba uYesu Kristu uyinkosi. Phambi kwakhe bonke kwamele baguqe, okukhulu nokuncinci, okutyebileyo namahlwempu, sopolitiki neziphathamandla kuyafana. Masiwelele kwilizwi lethu lokuqaphela. Nonke niyazi ngokunjalo inkosi yethu xa ufunda ivangeli wasuka komnye umxholo waya komnye umxholo. Funda nje ivangeli ezine. Uzawubona uba kanjani ngesaquphe kwisahluko esinye usuka komnye umxholo aye komnye ngendlela yokuba kwabonakala kunyanzelekile. Asikhola uba sishumayele ilizwi likaThixo siligqwetha silapha ukuze sivakalise lonke icebo likaThixo. Ingaba wena uqinisekile ngenyaniso ukuba siphila kwimihla yokugqibela? Ingaba uqinisekile nangenyaniso ukuba esisukulana sokugqibela abantu bakwaSirayeli babuyele ekhaya. Imiqondiso yexesha bona into ezininzi ziyazaliseka. Umyalezo wokugqibela iyavakala, abanye bayayikhaba ngamandla, abanye bayamkela, bayamkele ngentliziyo yonke. Soloko ke ingumhlambi omncinane owafumanayo, ngokunjalo bacekiswa njengabaprofethi nanjengeNkosi nabapostile. Kodwa ngalo lonke ixesha ilizwi lenkosi yethu lazaliseka.
To the multitude, to the little flock, the church of Jesus.
Kukuthanda kaThixo ukunika umhlambi omncinane ubukumkani, hayi izihlwele eziyindimbane, umhlambi omncinane ibandla likaYesu Kristu. Ngalo lonke ixesha lo mhlambi omncinane yayingumhlambi olandela umalusi lo wayeukhokhela emadlelweni aluhlaza apho kungazange kwakhona ukusilela nakumaxesha embalela. Thixo wayebakhokhela ebanika uba basele. Ndithanda uba ndize kuLuka isahluko seshumi nje ndibonakalise enye ingcinga nje ngokukhawuleza ndiyigxininise. Luka isahluko seshumi, isahluko esimangalisa kakhulu. Ngokubhekisele ekubizeni kuvakaliso isivuno esizawungeniswa, ngokunjalo bakunjani abo banikwa igunya nguThixo abathunyiweyo bethunywa yiNkosi ukuba bayoshumayela ilizwi. Ithi umqolo wokuqala, emva kwezinto iNkosi yenyula abangamashumi asixhenxe ngokunjalo bathume ngabubini phambi kobuso bayo baye kwisixeko nendawo apho yena aya kuya khona. Khona into emangalisa kakhulu, bendifuna ukuya nje kwezi zixekwa apho iNkosi ifuna uya khona, engabe uyaqonda na le ngcinga. Wabathuma kwezi zixeko kwezi naye ngokwakhe wayefuna ukuya kuzo. Mna ndifuna ukuya kuphela kwizixeko ezinjalo ezi ndaziyo ukuba iNkosi izawuya phayana. Nganceda ntoni ukuya kwampha ukuba naye akazuza ezosikelela, ezosindisa, ezohlangula, ezophilisa? Yintoni umthandazo nesicelo somntu owathunywayo ukuba babe nezihlwele ezininzi phambi kwabo? Emva koko mhlawumbi aye atyebe ngokuba ekhukhumala, hayi, lo uthunywe iNkosi unako ukucalula ukuba le nto ayiveli kuye kodwa ivela kuThixo. Thina singabakhonzi nje abayeludwayinge abangafanelwanga izitya zasemhlabeni, isitya sibalulekanga kodwa le nto ipha esityeni. Umntu anganesitya segolide esigqibeleleyo kodwa kuba into ephayana esityeni ayilunganga, sawunceda ntoni eso sitya sihle? Kodwa ke noba ingasinganjani isitya, Paulus uyakubhala kwabaseKorinte uba sithwala obubutyebi ngezitya zasemhlabeni. Umzimba wethu lo mzimba unokonakala uthe wayitempile kaThixo ophilileyo. Apho umzana uKiya iintsuku ezithile ezidlulileyo wandixela into endomeleza, wathetha into enjengolu hlobo: mzana uFrank, suzijonga wena ngokwakho, ilizwi uThixo alibeke kuwe likungcwalisile, ulungisela uThixo akunike lona, ayisositya. kodwa yinto ephayana kwesasitya. Kwaye ndingathanda ba gqithise into esesityeni ngendlela endayinikwa ngayo nguThixo. Qolo landelayo siyaxelela ngoko wathi kubo, ineni isifuno sininzi kodwa bambalwa abasebenzi. Thandazani kuba inkosi yesivuno ithumele abasebenzi kwisivuno sakhe. Inkosi yayinganalisekanga kukuthuma abashumi elinesibini, yayinganalisekanga kwanganelanga. Ngoku aphinde kwathunywa amashumi asixhenxe. Isivuno sininzi, izihlwele nendimbane zabantu kulo lonke ihlabathi ishumi elinabini lingenzani, amashumi asixhenxe angenzani. Kweli xesha ngoku sinamalunga namazwe alikhulu elinamashumi amahlanu anasini emhlabeni. Ayizo ndawo ezithile ezizimeleyo, yintoni? Sandle sigcwele abantu. Zintando uba siyakholwa kuko oko, uba siphila kumihlo okugqibela nomyalezo wokugqibela, kumele ufikele kwiziphelo zehlabathi. Asitsho ngokunyaniseka sikuthandazele oko uba uThixo uthumela abasebenzi kwisivuno sakhe, hayi kwesakho okanye kwesam isivuno, kodwa kwesakhe isivuno, ukuze yena kulo lonke ilwimi afumane abantu abalungileyo, amadoda alungileyo azoshumayela ilizwi ngendlela ekwathilwa ngako kuthi. Kwaye abazokuthwala kude kube sekupheleni amanyathelo ahambisanayo amiselwe kumtshakazi. Emva kokonke ke wabona umbono umzana uBranham ebona umtshakazi kwimboniselo. Qala umtshakazi indlela wayiyo ekuqaleni, wayemhle embathe ezimhlophe engekho bala ngekho mbimbi. Emva koko wabona umfanekiselo wesibini walandelayo, umculo we-rock and roll ogqumzayo ulandela phayana. Ise kula mtshakazi ngoku ungenangubo emhlophe nje esinqeni, kwakhona into ejingayo nezinye izinto zijinga ingathi yigimitri. Kwaye lo kumele uba be kanti ngumtshakazi. Umzana uBranham wathi, kanda kubona oko intliziyo yam yaqala ukulila. Emva koko wajonga kanye phambili wambona lo ebemkhokela. Bodade ndinixole lapha xa ndigqithisa lo mbono ngolu hlobo, kodwa yayingumfazi, wayibonakala ngathi ligqwirha. Watsho umzana uBranham, ndiyakholwa uba ndikufundile ngokuqinisekileyo. Waphantse wafisa isiqaka wathi, Thixo wam, ingaba ziziphumo zentshumayelo yam yonke le zonke noxanduva oludlalwe ngabazalwane, yayophula intliziyo kulo mbono phambi kwenkosi. Kwavela umfanekiso wesithathu, yabona, kwakhona umtshakazi ngendlela ebeyiyo ekuqaleni, ngokunjalo ekupheleni umtshakazi omhle enxibe ehonjiswe ngezimhlophe ngenabala engenambimbi. Emva koko wabukela ngendlela ethile, waphuma emgceni, waphuma emanyathelweni. Kumele ambuyise kwakhona. Ukumbuyisela kwakhona emanyathelweni zintanda ngokunjalo naphayana, kumele simamele ngokuqaphela. Uba umntu uyaphuma, asifuni bese sibona utshaba kuye, sicinga uba ngoku ulahleke ngonaphakade. Omnye kumele akwazi ukucalula noba kumalunga nempazamo yexeshana okanye ukubhideka, okanye noba omnye wonile ngenyaniso One uThixo okanye umoya kaThixo kwaye akakwazi ukubuyela mhlawumbi iyakunceda kakuhle kakuhle ibingekho kwinkqubo kodwa kubhaliwe kuya kuphi isahluko sesihlanu kwayanga ingasinceda uba sibe nesimilo esilungileyo malunga noku kuya kubi isahluko sesihlanu iqolo leshumi elinethoba namashumi amabini eshumi elinethoba namashumi amabini
shall save a soul from death and shall hide a multitude.
Bazalwana, ukuba uthe omnye phakathi kwenu uthe walahleka enyanisweni wathi ubani wamguqula akazi ukuba lowo wamguqulayo umoni ekulahlekeni kwakhe woba usindise umphefumlo ekufeni ugubungela inkitha yezono ngaba sekwayifunda ngolu hlobo ngoba baninzi abathi abenyulwa abayi kulahlekiseka ngokunjalo ukuba ngoko umntu uyalahleka uyaphuma ngoko uphumile usukile akanyulwanga ndiyacela sukugweba kwaphambi kwexesha linda kude kube sekupheleni nditsho namalunga nabaprofeti ithi qaphelani isiphelo sabo hayi ixesha eliphakathi naphakathi hayi siqala hayi ixesha eliphakathi kodwa qaphela isiphelo sentetho yabo ulandele ukholo lwabo kumele kuzo zonke izinto ngokweBhayibhile ukuba mhlawumbi umzekelo umntu usenyanisweni kwaye ngendlela ethile aphume enyanisweni kumaxesha athile ngoko uThixo unako ukumbuyisa kodwa ukuba abazalwane bobuxoki abangazange babasenyanisweni abathubelezileyo nje bangena ngokwesityhilelo sahluko sesibini ukuba ngoku bahamba kwiindlela zabo ngoko omnye kumele nje ayeke kuhambe bangazivumeli uba balungiswe kodwa lowo ongowenyaniso ngenyaniso wabe ezelwe nguThixo uyazivumela ukuba alungiswe akazuba nokuchasa kwangaphakathi achase ilizwi likaThixo uzawuthi kungekudala nje abuyele enyanisweni kwaye inkosi izawuba nenceba kuye masibuyeleni ke ngoku okanye mhlawumbi kwakwelizwi ngokuba lihamba nako nje ncwadi esibini iTesalonika isahluko sesibini ukunibonisa nje lo mahluko umahluko wabo balahlekayo bangabuyi naphakathi kwawo bathi ngendlela ethile bajike babuye emva koko ncwadi esibini kuTesalonika isahluko sesibini umqolo weshumi nangako ukulukuhla konke kokungalungisi kwabo batshabalalayo ngenxa enokuba bengakwamkelanga ukuyithanda inyaniso ukuze basindiswe nanku mahluko bakhona abantu abangenalo uthando lwenyaniso banothando nje lolwazi lwabo olukhethekileyo imfundiso yabo ekhethekileyo banothando lwezithilelo zabo ezikhethekileyo kwaye ngawo bantu abangenalo uthando lwenyaniso inyaniso lilizwi likaThixo hayi isithilelo sakho esikhethekileyo izawuba sisithixo kuphela kuwe ngokuba ayivumelani nesibhalo ilizwi likaThixo lodwa liyinyaniso kwaye sonke isithilelo esivela kuThixo siza kulamaqoqo mabini hayi ngaphandle kwaye ivumelana nelizwi ngoku ithi umqolo weshumi elinanye nangenxa yoko ngenxa ntoni ngokuba bengakwamkelanga ukuyithanda inyaniso eli lilo lona nqaku ndiyakwazi okundikuthethayo ndiye ndachikelezwa kwilizwe lonke jikelele phakathi kwabazalwana bangayithathi iBhayibhile ezandleni kwiintshumayelo zikamzana uBranham bafuna ubonisa izityhilelo zabo ezikhethekileyo ezibalulekileyo neemfundiso. Kansithi umzuzu omnye ndiyacela ngoku uba lixesha eliphezulu uba size eBhayibhileni. Uyazi uba bathini impendulo? Akekho umntu oyiqondayo iBhayibhile kuphela ngumprofethi wayiqonda. Abantu bahambe kwade kwabalapho. Ndiyazi le nto ndithetha ngayo. Andifikanga izolo elungiselelweni ndibone iinto ezininzi ndaba nomngqina ngazo. Amaxesha amaninzi intliziyo yam ithe yakrazuka yayingelo qhagamshelwano enyanisweni, yakuhlola into entsha enothi kwakhona itsala abantu ibenze bava impembelelo ethile. Mele sibuyele elizwini elidala likaThixo njengoba etshile umzana uRusi ukuba liba litsha imihla ngemihla nangokuhlwa libe lidala kodwa liselitsha xa ulifunda phakathi naphakathi ebusuku liselitsha. Haleluya, mabonga uThixo. Sibuyele elizwini likaThixo qolweshumelanye nangenxa yoko uThixo uyakubathumela ulahlekiso olusebenza ngamandla ukuze bakholwe bubuxoki, ukuze bagwetywe bonke abangakholwayo yiyo inyaniso basuka bakholiswa kuko ukungalungisi. Apha kule meko akusathethwa ngokulungiswa, uyabona umahluko? Kuya kuphi? Kukhona ukulahleka, kodwa lo uye walahleka pha ebenako ukudibana nenyaniso nelizwi likaThixo. Ngoku ungowembewu uzelwe nguThixo, apha ngabantu abangayithandanga inyaniso abebe nezinto nje ezikhethekileyo bezithengisa ukuze benze ishishini elilungileyo. Hayi, ngumahluko omkhulu ke lona apha. Abanye bayabuyiswa kwaye siyabulela ngako oko, abanye baye belahleka baphinde balahleke. Awusakwazi nokuthetha nabo ngokuchase noko ngoku babajongela phantsi abo bashiyeka elizwini bathi wena ushiyekele ngasemva thina sihambele phambili phambili kodwa uye kweyiphi indlela? Uhambe nabani? Ungaya kuphela phambili kunye noThixo elizwini likaThixo kunye nelizwi likaThixo. Ngalo eli lizwi ndiyaphila ndiyalifela eli lizwi. UYohane waziswa esiqithini sasePatmos ngenxa yelizwi likaThixo nangenxa yobungqina bukaYesu. Namhla silapha ukuze singqinele ilizwi likaThixo, singqine ngalo, singqine ngoYesu Kristu inkosi yethu. Inye enye into leni ngabe kandivule amehlo ethu kakhulu kwabo bavayo apha kule ndawo yokukhonzela khona abantu abathatha idilesi athi mzalwana othile uvela phi unjani ngokunjalo, bathathe idilesi iminyaka emininzi. Babonile abo bantu apha banento yokubhala ipen nephepha lokubhala bakhayela abantu iminyaka emininzi. Ndiyakubonisa ngoku eBhayibhileni apho ungaqaphela khona abo bebengathunywanga nguThixo ngokuba baya ngapha nangapha bengena ezindlini bethetha phaya malunga nalo ungekhoyo, nalo ungenonika imbono yakhe kuloo nto kuthethwa ngayo phayana, kwaye balishumayela ilizwi kodwa banazo ezinye izinto ezininzi abazisasazileyo phaa. Ndiyakubonisa kunjalo into abayenzayo ngokuba baya kwindlu ngendlu apithi kuLuka isahluko seshumi, Luka isahluko seshumi omnye imiqolo ebaluleke kakhulu umntu angayiqaphela noba umntu uthunywe vela kuthixo okanye akathunywanga vela kuthixo. Emzini enisukuba ningena kuwo
this many read over, they skipped it, it had nothing to say to them. To a true servant of God this has much to say. If somebody
kwabaninzi bayakutsiba kuloo ndlu inye hlalani nidle nisele into ezinjalo ningahambi niphuma kwindlu ngendlu. Ngoku imiqolo eminje abantu abaninzi bayayitsiba kumkhonzo yinyaniso kathixo uthi ukuba umntu uyalelwe nguthixo uba angene esixekweni aze angene endlini loo ndlu leyo imamkele ngoxolo lukathixo angahlala apho. Ukuba loo ndlu ayifuni ukuva ngomzana ubanibani aye kumzana ubanibani athethe okunoku ngalaa mzalwana akuphili oko. Umkhonzi kathixo akasuki kwindlu ngendlu esixekweni. Umkhonzi kathixo uya esixekweni ahlale endlini ahlale apho angathethi ngabanye kodwa kuloo meko bayoshumayela ilizwi likathixo. Kuluka isahluko seshumi umqolo wesixhenxe bazalwane bashumayela ilizwi uba niya kwenye indlu niye kwenye omnye ucela oku omnye acele okuya omnye acele ngalona omnye acele ngalowa wena sewubophelelekile ngaphakathi awukhululekanga uba ushumayela ilizwi. Ngoku kumele uthathe amacala kumele ngoku ube nobuqhetseba uzawuvumelana nabani ayisebenzi loo nto. Yayibona inkosi kutheni ukuzithetha oku thixo wethu unobulumko obungenakonakala unike imikhokhombandlela ecacileyo yaba abathumayo nabani ongahlaliyo kuloo nto usengxakini enkulu kwaye kwawunzima baphume kuloo nto. Abakhonzi bathixo abayinyaniso bafunda oko kwinxalenye kwizibhalo bame nako ngoko babe yintsikelelo kubo bonke ngokunjalo kubo abo mhlawumbi abangathandaniyo abanezimvo ezahlukileyo abangahambisani kakuhle omnye nomnye kwelaa thuba omnye anganceda bonke kwaye ndiyenze kwizizwe zonke nakwizixeko ngale ndlela ukuba azange ndithathe macala zange ndisuke apha ndiye phaya zange ndivumelane nalo okanye nalowa ndithe izani nonke kwaye bonke ebukhoneni bukathixo. Loo nto ithethiwe kuthethwe into ekumele ithethwe kwaye yanga bonke bangakuva kwaye ndiyakuxelela. Ndithe ndabanamava ngoloyiso olukhulu lukathixo ngale ndlela ngoba ngoko amacala amaninzi ebengenawuxoxa omnye nomnye bonke kwakumele bamamele. Ngokubamameleyo uthixo uthe wathatha zonke iintolo ezibukhali wafaka phani oli emanxebeni zonke izinto zalunga. Bendingenamava ako oko bendingalindelanga ukuba ndingaqhekeza amabandla kodwa ndithe ndaba namava ento yoba ndiye ndahlanganisa amaqela ebechithachithekile. Ewe uthixo undisebenzile kuko oko mele sikunikwe oko yinkosi kwaye ndithethile apha amaxesha amanintsi kwimihla kaSolomon. Umfazi owayengengomama womntwana wathi kwahlule ibe ngamacebo amabini loo mntwana. Umfazi owayengumama wakhala wathi sumahlula miye kaphile. Solomon wathi nanku mama ngokuba akafuni kufa kwamntwana ufuna umntwana ukuba aphile. Kunjalo ke nakuthi thina sisetyenziswa nguThixo ukuba sishumayele ilizwi ukuze abantu bazalwe ngokutsha kwithemba eliphilileyo. Nabani oyendaweni ethile athi hayi kulungile ngoko ke masohluleni libaleni loo ndoda kungangcono ukuba bengenayo imali yokuba abhatale itikiti lokubhabha kwakhe bekunoba ngcono ahlale ekhaya. Indoda kaThixo ngqinele endlini okanye xekwini okanye ebantwini bathixo uxolo kwayindoda ethanda uba bekhona uxolo ebantwini bathixo nendlu nesixeko asivelelayo ekumele azise uxolo lukathixo kunye nalo kumele alizise ndinika uxolo lwam andiniki nje ukunika kwehlabathi kodwa uxolo lukathixo olungaphezu kwako konke ukuqonda kwabantu uxolo lukathixo ngokunjalo alipheleleli ekwazini ngokunjalo kodwa uxolo lukathixo lungaphezulu kwako konke ukuqonda kwethu ewe nokuziphatha iyaqhubeka ngoku apha ithi kuthi thina sishumayela ilizwi
taking it together seriously.
Umqolo wethoba niyiphilise imilwelwe khona nithi kubo busondele kuni ubukumkani bukaThixo. Luka isahluko seshumi. Nale ndawo siyithatha ukubalulekileyo, thatha ilizwi likaThixo njengelibalulekileyo. Ngoba ibandla okanye abaphulaphuli kumele ngokuvakalisa kwelizwi bakheke baziswe elukholweni. Phambi kuba izipho nolungiselo lukaThixo lusebenze ngoba silivile izwi likaThixo okwaneleyo uba sazi ukuba nje uba kubhaliwe apha phezulu kwibhena uba uYesu Kristu unguye izolo namhla kude kusenakuwo amaphakade yayingobani na abaphiliswayo abo bezenkosini abakholwayo ukuba unako ukubaphilisa hayi abantu abathulula kubomi babo babuza uba kutheni kwenzeka oku kum theni ingenzekanga kwabanye ngokunjalo abantu abakholwa ngentliziyo yabo yonke ukuba inkosi inako ngokunjalo emva koko uba uThixo uthe wabeka ngwegunya abo abathumileyo ukuze akwazi ukungqinela ilizwi lakhe ndiyakholwa yayingumzana uGaidachi owathi malunga neentsuku ezilishumi edluleyo wandifundela ileta evela eCzechoslovakia umfazi owava ubunzima kakhulu kwirumatism engakwazi ukushukumisa izandla zakhe kumele umthwale umxwaye engasakwazi nokwenza nanye into namhlanje ngoku wenza yonke into eyenzela umntu wonke wacela kuphela nje ukuba ithefu ithunyelwe kuye apho ukosulwa ngayo umbilo uThixo qala wazama ngokholo lwakhe wamngqinela namhla akathwalwa ngabanye okanye ukhonza ngabanye ngoku uyabakhonza abanye uThixo umphilisile soloko ndibanamava ngako oko xa abantu bekholiwe ukuba nanga umkhonzi kaThixo othe ngokuyalelwa yinkosi washumayela ilizwi kwaye uThixo uyakubanika ngenzeka andazi ukuba ndikuxelile kuwe ngaphambili kwakhumekho apho isibini malunga neminyaka yeshumi nesixhenxe bayakwazi uba nabantwana bobabini beza kwaye babuhlungu kwade kwasekufeni yiasiya yiafrika uba umfazi akanamntwana ngoku luhlazo kuye ngakwazi ukujongana naloo nto apho umzana nodade beso ndixele ntoni ngaphantsi konyaka omnye emva komthandazo nje baba nonyana bambizi ukuba ngufrank uThixo uphendula imithandazo kodwa sisimilo sabantu omnye kumele azi ukuba nguThixo kuThixo esijongane naye asijongane nanga neepolitiki zenkolo ezenzela uba zimoshe ixesha apha ilizwi likaThixo somandla liyashunyayela ndikutshilo mvanje kwincoko andazi noba bendincokola nomphi omnye wabazalwane uba ndimshumayela ilizwi ngoku andisafuni ukushumayela nanye into omnye kumele aqiniseke ukuba omnye ngenyaniso ushumayela ilizwi likaThixo izulu nomhlaba liyakudlula kodwa ilizwi likaThixo liyawuma ngonaphakade kuba nonokukholwa ukuba nathi okunjalo kwenqaku siza elukholweni ngendlela ekwakuyiyo ekuqaleni kwakunjani ekuqaleni ukusebenza kukaThixo kwakunamandla upetros wahamba ezitratweni zaseyerusalem isithunzi sakhe sawa phezu kwabantu bonke abo isawa kubo isithunzi baphila. Mama ekupheleni benza imbonakaliso enhle behamba ezitratweni zaseYerusalem. Mhlawumbi ungathi le nto yayihambelana neBhayibhile, ewe yayihambelana neBhayibhile ngokugqibeleleyo. Thixo ube uyakwenza soloko uhambelana neBhayibhile. Emva kokonke uPetro zangenze nto, wayehamba nje indlela yakhe nguThixo akwenzayo. Kodwa ndiyakuxelela uba kwenzeka kanjani. Abantu abayaphayana babekholwa ukuba uPetros yayindoda yakwaThixo, babekholwa ukuba amandla kaThixo ayasebenza ngaphakathi kuye. Babengakholwa kuPetros, babekholwa kumandla kaThixo ayibonakaliswa kuPetros ngokholo. Bayaphayana ngokholo baphiliswa. Amen, haleluya. Zintanda, kumele sifikele kwenqanaba lokholo. Ngawo uPaulus wathi ukuba uthatha itshefi yam okanye i-apron ngokunjalo, ewe sekunjalo ke bakhalaza besithi uba umzana uFrank ngenyaniso uba ebengumkhonzi kaThixo ngoku ebengazunxiba kakuhle kangaka kodwa njengoba besitshilo bengekaqapheli noku kwamna lo. Kodwa bakhona abantu abajika ikhola yabo bajonge phantsi bacinga uba oku kukuthobeka phayana khona isiginqi esisawuza nongendawo uba umntu ucinga uba kukuthobeka oko. Hayi, siyakholwa ngeentliziyo zethu zonke ukuba uThixo unabo bama kunye naye nelizwi lakhe. Nawonke la madoda asuka kwindlu ngendlu ethwele ukungcola okuninzi okungahambisiyo nayiphi na inqwelo mele babe neentloni ngabo. Bendikuthethile oku apha phambili, nabana unengcinga nje encinci ngexesha kunye neyuri uzawuba naso isivuno, ixesha lesivuno, hayi uba aqhube jikeleza nobulongwe. Uzawuthi ixesha lesivuno fake inqwelo yesivuno ahamba ayovuna, injalo loo nto asingenisi isivuno. Akho njalo okanye akho njalo, ewe yinto ingcinga yemvelo etshoyo. Kunjalo siyaqaphela oku ngalo ozisa isivuno, ukutsho ke ngulo uqhuba inqwelo yesivuno nalo ufaka ingqolowa. Ngoko ke yayingengoPaulus owathi izani thathana apha izinto nihambe, kodwa ngabantu abathi baba namava kunye noPaulus kulungiselo lwakhe. Babeqinisekile ukuba lena indoda ithunywa ivela kuThixo, kwaye ndiyavuya ukuba ayindimndedwa obilayo. Ukubila okunjalo kuyehla nakuyo okunjalo. Akekho umntu ondixele kude kube ngoku, yima ngaloo nto athi niyaphambana phayana Festus. Phambi koFestus uAgripa, Paulus washumayela kakhulu kwathi wathiwa yima ngoba uphambene. Akekho umntu ondixele lokhu kude kube ngoku. Ngabahlobo bam nje umzana uRusi uthi nje kumele ndithethe nje ngokuthula kancinci nje, ungakwenza ukuba unako. Masibuyele kuko oko, kwaye kuko ndiyavala. Ingamadoda kaThixo lawo iNkosi iwasikelayo, kwaye abantu bakholwa kuba ngoku bathatha itshefu ne-apron ifaskoti bayizise kwabo bantu bangenokuza emihlanganweni, uThixo uzawubaphilisa. Yenzeka ngolo hlobo, baphila. Kutheni? Ngokuba babekholwa ukuba bakuthe kwenzeka oku Thixo uzawukwenza, awukwenza kwenzeke. Ngokokholo lwethu kwenzeka. UYesu zangathi ngokweengcinga zakho, ngokokholo lwakho, njengoko ukholo makwenziwe ke kuwe. Kodwa ndiyacela uba luko ukholo aluko ukholo oluvela ekuzathuzeni. Lo usazathuzayo uba ukwenza ntoni kanjani uzawuqhubeka ezathuza alinde ixesha lude ukholo lube sisithilelo. Ngoku ngela thuba xa ukholo luthe lasisithilelo kuwe wazi kakuhle into ekumele uyenze, uThixo unawe uyangqinela ilizwi lakhe ngokokholo lwakho. Kwaye ndiyacela ixesha lisondele apho siyayibona imangaliso kaThixo, abanye bawumangaliswa malunga noko uThixo asaza ukwenza. Ndiyazi ukuba ekupheleni kumele enze into ayenzile ekuqaleni. Imbuyekezo ithetha ukuthi ukubuyiselwa kwento zonke, yinto le ithethwe ngomlomo kaThixo. Sawulinda kude kube lelo xesha apho zonke izinto zibuyiselwayo ngenxa yozuko lukaThixo ebandleni lenkosi. YanguThixo angasikela zonke izinto ezimiselwe apha namhla elizwini lakhe. Ngoku masifumane isifundo kuko oko ukuze sazi uba kumele siziphathe njani na, kumele sidibane njani na nabo ngoku abanganyanisekanga ngenyaniso besuka kwisixeko ngesixeko baye kwindlu ngendlu. Sithanda ukuba sibe yinxalenye yabo balungisele indlela, bayilungisele inkosi abangaphambili, bamthathe bamvumele ukuba asebenze asikelele. Ingabe uyavuya ngemfundiso ezinjalo? Ndiyakholwa kubalulekile. Omnye kumele abe namehlo avulekileyo ngoku, omnye kumele azi ukuba le nto injani phambi koThixo, Thixo uyibona kanjani. Asisavumelekanga ukuba siyigwebe imeko ngokoluvo lwethu. Kumele sithathe izibhalo ezingcwele kuloo nto. Thixo yangasinceda ke kuloo nto. Kumthandazo wam ke lowo. Amen. Masimeni sithandazeni sonke. Njengoba sithoba iintloko zethu, sivale amehlo ethu, sivule iintliziyo zethu, ndithanda ukubuza bangaphi abantu abalapha bathi ngenyaniso babe nonxano entliziyweni yabo yoba bayigwebe imeko ngokulungileyo kude kuthi kwimeko ethile benze ngokwelizwi, bagwebe izinto ngendlela uThixo azibona ngayo. Ngokunjalo kuyo yonke into into esiyijongayo, ndiyakholwa ukuba linani yayilinani lengcinga elithe labonakaliso okanye sakujonga sisonke. Ubani onokuthanda ukusukela namhlanje ukuyikhonza inkosi ngendlela apho ngenyaniso kuyo yonke iyure nexesha kuyo yonke imeko ba ayibeke phambi koThixo, ayigwebe ngobulungisa, efumane ubabalo phambi koThixo. Uba ngenyaniso singaba libandla leBhayibhile elithi ngenyaniso bekho kubo bonke hayi ngamathuba athile ngokwemfundiso, kodwa jongana neento ezithile, kuphathe izinto ezithile ukuba kulo lonke inqaku enze yonke into ngokweBhayibhile. Nkosi ethembekileyo, ngentliziyo yethu yonke zethu zonke siyakubulela. Sinamehlo ethu asemhlabeni evaliwe, kodwa amehlo entliziyo avuliwe. Siyakubona, siyakuva, uhamba phakathi kwethu, uthetha nathi, usebenza kuthi, uyasilungisa, uyasinceda ukuze sifikele ekugqibeleleni. Inkosi ethandekayo, asizijongi thina ngoba sikuvile kwindumiso. Akekho umntu emhlabeni olilungisa onoma phambi kwakho, kodwa bakhona abo bagwetye ubagwebeleyo, abo basikelwayo nguwe, abo basindiswa nguwe, abo bangcwaliswa nguwe, abo bagcwaliswa ngumoya wakho. Nkosi ethandekayo, likhona ibandla emhlabeni elithwala igama lakho, elithwala ilizwi lakho, elinemvelo yakho. ibandla eliphilileyo kwaye singaba inxalenye yalo ke lo bandla ngosethembekileyo oko kushunyayelwe apha namhlanje yanga kungayinyaniso kubo ubomi bethu. Sinike ukucalula okulungileyo, sinike ubabalo nobulumko kuyo yonke imeko. Nkosi, sinike ukucalula komoya, ukucalula kwenjongo, ukucalula abazalwane, ukucalula imfundiso, ukucalula intshumayelo ngokunjalo. Nkosi, ndiyakubulela namhla kule yure wenze izinto ezinkulu kuthi sonke, usincedile sonke. Usukela namhlanje uyakuhamba nathi indlela esingayiboniyo ngoku, kodwa wena uyayazi kwaye usibamba ngesandla. Noxa ndingayazi indlela, kodwa wena uyayazi. Yesu wam, owam uYesu akashiywa lixesha njengoba lisitsho icula. Nkosi ethembekileyo, sithandazela abazalwane bethu abashumayela ilizwi lakho. Nkosi, banabo ngendlela nje ekhethekileyo apha kule ndawo nakuzo zonke iindawo kwilizwe lonke jikelele. Sincede uba umtshakazi wakho angene emanyathelweni ngokupheleleyo kunye nelizwi lakho, ngokuba bangahamba njani na ababini bengavani. Nkosi, masivumelane nawe ngendlela ethile nje apho ukutsho ke nelizwi lakho, ukuze wena uhambe nathi, thina sihambe nawe. Nkosi ethandekayo, uziyasikelela, siyakubulela ngeentliziyo zethu zonke ngako oko. Chukumisa ngoku abagulayo, ababuthathaka, ababandazelekileyo, uthumele ilizwi lakho nabonke abakholwayo baphile. Siyakubulela ngeentliziyo zethu zonke ngako oko. Ndihlawulelwe pheleleyo, usindiso olupheleleyo lufundiswa iBhayibhile yethu. Haleluya. Udumo, mbeko, uzuko malubekho kuwe wena Thixo philayo ozitshilileyo kuthi kuYesu Kristu, bawo ezulwini malingcwaliswe igama lakho, ubukumkani bakho ufike, intando yakho yenziwe emhlabeni njengoba isenziwe ezulwini. Nkosi, sive kwaye masibe nesabelo kuloo nto oyenzayo. Dunyiswe, lizukiswe igama lakho, nawe uzukiseke ngoba usivelele kakhulu nangenxa yokuba sinako ukulahlula ilizwi lakho kuwo onke amanye amazwi. Lilizwi lakho, lilizwi lakho. Haleluya. Udumo nembeko alibekho kuwe ngoku nakude kube kulo lonke iphakade. Amen.